ngizothandaza kubuyisa umnike impiko ngoba lana sempende kule mali ngeze fanele intlungu siphele jabulisa umndeni wami wami
Yeah. senhla siyakhuleka kuwe siyakhuleka makhosini siyakhuleka siyakhuleka makhosini sishingshaniswa umoya ebusuku nisempini abangani ngiyabesaba ebusuku nisempini abangani ngiyabesaba ebusuku nisempini abangani ngiyabesaba ebusuku nisempini abangani ngiyabesaba
I'm not afraid to die. pholele
yonke into imotsha asinavalo simandelwe
iskim samsi chimile etulani sizipholele
yonke into imotsha asinavalo simandelwe
Catele, Indiano, Sandy Catele, Difunalona, Sandy Catele, Indiano, Sandy Catele, Difunalona, Sandy Catele, Indiano, Sandy Catele, Difunalona, Sandy Catele, Indiano.
Oh, Jiggy challenge now, coupe au bon nyan. is within. Rumba, a bridge.
Come to me, Umshaya Dizzy, and a baby. Yeah, we did not TV, I know.
Oh, not TV.